kozesa mazima ensobadde abatasi beyongera buli lukedde
sebo
gwe muba bubi ne bakubeerako nali obulungi ate naye ne bamuwalana
buli lukedde ne bakanula maso kageya yafunye no ye yakoze losi kankasane nkole nzekwabo abeyongerese muntu yasera kyawandikibwa mulija ekyokulya kankasane nkole nzekwabo abeyongerese muntu yasera kyawandikibwa mulija ekyokulya
welamu omusajja nkeera kuma kyebitimba n'emisula y'emitego n'enteekateeka ndabe nga nange nfunayo ku busimi po n'ebiraka n'emivumba gye Kampala otunula omusajja sirina n'atabulwa kuba obusimi bwe nepakasiza kale bwe bunvumya ne banjogerera nga bwe ndi omupakasi yeyeyiya
kankasa n'enkole nzekwawo abeeyogerese yosera kyawandikibwa mulija ekyokulya kankasa n'enkole nzekwabo abeeyogerese muntu yosera kyawandikibwa mulija ekyokulya
laba kela kumacha nze nkola enabatesi bwe bakola naye nga nange nsaba mukama nfune ku bulamu obweyagaza ae kawadde bambuma ne banjogerera byona sifayo kasitanze ne beesawo byona bye boogera bimpita ku mutwe nze kasita nfuna ekigulira magala eddiba
kankasa n'enkole nzekwawo abeeyogerese yosera kyawandikibwa mulija ekyokulya kankasa n'enkole nzekwabo abeeyogerese muntu yosera kyawandikibwa mulija ekyokulya
kanyikire kuyiya mama ebyensi bwe biba bwe bityo akomuna kubangera kekazikiza omuliro kanyikire kuyiya nange siwe vida bwe bityo akomuna kubangeresa kekazikiza omuliro kanyikire kuba kindongo kyange kasita mukono oyo gyali gwe topo wa mukana wange ekira wokola n'amaanyi sebo gwe kikuma ekiloto kyange namanyi eliyo ebela
tukole tufume tukazane everyday misana na chiro tukole tufume tukazane everyday misana na chiro tukole tufume tukazane everyday misana na chiro
yande banja batela kujelega agame iyo sanya ukole
yande banja batela
abana basomee